Yaman, Kintamba, Bobole, Mr. Mabon.
Chant tout son fleur.
Ah, on peut être pour être pour être pour être pour être là-bas. Ah, nous sommes pour nous sommes qui vont en avoir un coup.
Et toi, non, toi, non.
Soui.
Kampani yangu kindamba bwana.
Katikati na watanganya na kombeza kila langi wananiita nani. Oh, wana kuna watanganya na kombeza kila langi wananiita nani.
Wanatukasi
wananiita nani. Wanatukasi wananiita nani. Wana wananiita nani. Wasicha wananiita nani.
E kwa za umze kikudu miuna nipaga zabu. Ndoma natoto dugu na wasikisha adabu. Kama natoka kiti eba sifuta kiti. Ozo na sulambaya ala kufa upi. Toto topa kiti yoni ganja tumwamba. Dalasa bila limo mambo bampa tu bampa. E kwa za kudusi na mamba kishamba. Wena ndomana sifagili wada nanda kwa za kukote na timba. Anuka kama timba. Si unataka bata joni kuja zemimba. Weuna kwanza unakote kwemba. Sibola utulia makopinya marimba. Weuna kudusi pendi ujinga. Ukitaka mchepe nanda kawashe. Katikati ndo bastina. Toketo amefuga antena. Wea kuna kata nzima. Wea tutoka wekaribu jena. Wea namundo bastina. Toketo amefuga antena. Wea kuna kata nzima. Wana kwa baluza kari butena wana kwa baluza keng 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 wewe umewaona keng 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 wana kula mari keng 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 wana kwa baluza keng 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 wana kwa baluza keng 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 wana kula mari keng 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 ni watu watari keng 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 wana kula kula keng 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 mena waka kwenye jesa wana na wakipisa wana na kinukisha kama fede ya ifisa waone wale filasa chaki wana legesa kwa isisa kumakula na siri kuachala tokato simipate yogo wangu tapotea ikikina kilefu na ujigogelea watoto wanauliza kurude mwako nani sina demni na mke nimemuacha nyumbani bila kikisa wasenda paka leo ni kubomba wakio watoto mama kudu nisa utambyomba wakishobo kasi wachina wagonga wakishobo kasi wachina katikati doba stena leto wamefunga antena wea kuna kata nzima wea toto kawe karibu tena wana kwa baluza keng 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 oma tete boti keng 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 wea umewaona keng 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 oma tela wangu keng 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 ni watu watari keng 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 wea umewaona keng 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 oma tete boti keng 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 wea umewaona keng kindamba zima anisha sema mtu mzima na sambata upako kama ule wa wajima nasikia kuna vitoto na mbima vina siwa tati kwa majina wanajijiwa waila kesindogo wawezi kunisukua kindamba kanyaga manda makula na waifure kanyaga machete mwate na waifure kanyaga askali tosha na waifure kanyaga maluza ben na waifure kudu na waifure na waifure na waifure na waifure uri una waifure na waifure jeusi una waifure na waifure morisi una waifure na waifure na waifure Nakunda kama madonga mtu kazi Yuma na jazu watu shazi Miki chwantazi Naishi kwa mkazi Yapo siku sama sina ilimu Ila toki pati kina netia wazimu Weka chumba letia ndimu Keni pepa kina jarimu Kuchando marimu menyo le team team kama cheese Utumbo changanya na jizi kabla ajina ofizi Hizo unamaliza kama cheese Uva mizima anka mizi Si, si, zima Woku zima na washa kuri Mina washa tena Mina washa kuri Mina washa gobole zima na washa kuri Mina washa tena Epo mwoji hapo Nata noto badi nampa E mwana kupentu wani safeji Eja jalinu E fansa loja E vyeshi Epo mwoja E kwente pare na kubali kofkedi Wase wabichi kacha E dili nipacha E kwente mwana kukuru Kama unafojua
Maluza
aje usiwalodie.
Now my selector
Tabit Records, yapa ichuma kwa chuma cheche.
Now